ije ọ na-aga si nwere ibube nwee ebube ọ nọ n'ọgbọ agenu agụde tibiela n'ọgba ịgba nnukwute mma nwụnara agụde tibiela n'ọgba mma ihe ịgba nnukwute mma nwụnara erube mgbili igbo odogwu na-akụ ebe ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire ọkwali udu mmanwụ na-azụ ibe ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire jizọs eguzorowa n'obodo ihe nnukwute mma nwụnara ọgbọ mmụọ bụ na nke na-awụ anya chaa n'ụzọ nnukwute mma ije agịrị igba mmanwụ nọ n'ọgbọ ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire itekwulu mmụọ na-eti onye ma etibiela n'ọba aga nnukwute mma nwụnara ọkwa ịma na mgbili igba mmanwụ na-agụ nwanne m mgbe ekwe mmanwụ na-agụ ire igede nnukwu mmụọ na-ara ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire egwu abago egwu ikoro obi n'ugbo ịgba nnukwute mma nwụnara mana ịma na ndị na-eti egwu bụ ndị amụma nnukwute mmụọ na-agụ maka ife anya m folo ka m na-ekwu nnukwute mmanwụ na-agalide si na nnukwute mmanwụ na-agba ogologo nnukwute mmanwụ na-aga odogwu jele igbo jele odua na-aga nnukwute mmanwụ na-agalide oke mmụọ jelu mba jelu adalie oyo nnukwute mmụọ na-agbalide oke mmụọ kwachala ebube dịbu weyi nnukwute mmanwụ na-agbalide ọka mba jele ọbụ na-abịa m ya bịa n'ogo nnukwute mmanwụ na-agbalide kpamando ya na mukwe n'igwe oyi nnukwute mmanwụ na-ebelide anyanwụ na ọnwa na-agbakebe nnukwute mmanwụ na-ebelide eze kudo mmiri dorere abịa n'ogo nnukwute mmanwụ na-ebelide oke mmiri eji agbanye ọkụ na-erere mmanwụ nnukwute mmanwụ na-ebelide jele na mmanwụ ọzọ ada nọ n'ọbọ ogwu ya bụ eze mmụọ ije mmụọ na-agbalide olu ya na-agbake beligbe doo nnukwute mmanwụ na-agbalide anya ya na-egbukwa ka iro ya dogo nnukwute mmanwụ na-agbalide nzọmụkwụ ya dị n'elu oke osimiri doo nnukwute mmanwụ na-ebelide na-ekwa na ọnụ ụlọ ri ihe bịara ilo mmụọ ebili mmiri na-atụ egwu eze ndị eze na-eze eze nnukwute mmanwụ na-ebelide ndị na-atụ egwu na-atụ egwu ya nnukwute mmanwụ na-ebelide odogwu okenye iri abụọ na anọ na bọrọ isi ala na-enye ihe na ọdị ndụ na bụ isi ala nnukwute mmanwụ na-ebelide chi nọ n'etiti chelo nnukwute agaba na-akpalide chi nọ n'etiti ịgba nnukwute mmụọ na-akụ oge na nnukwute mmụọ na-abịa niile nnukwu ikolo nnukwute mmụọ na-akụ mmụọ niile nọ n'ụwa na-atụ egwu maka nnukwute mmanwụ na-aga biko n'uwe onye ọbụla nọrọ ọfụma onye ọdị kwaikwọla onwe ya onye ọbụla mara ọgụ ya maka na ewelu ndị batalụ n'ọgbọ iwe anya ọbịawa gasị kedu onye ọrịa na nwara kedu onye ụbịa m na-agba isi n'ahịa kedu onye ihe isi ike na nwara anya biko n'ugwa gwa n'ụwa anyị na-achọ nwa ka ọbịa nnukwute mmanwụ nọ n'ọgbọ oke mmụọ na-enye nwa abịalugo nnukwute odogwu na-ara dugo okwu okwu adịghị eme ya mgbagha ịgba nnukwute mmanwụ na-ara ire nsị na
Ibu bodi na ya na uwa bato,
si nweri bubo we bube.